Sifaki bao nisha sema yote sababu nimezama uzuri wako ndo nazidi nipa homa haki ya nani mimi takatia bima misisiki napata raha nitasubiri mohani nasihoni baby kara long time nimedata no way wajua kwako mimi mtoto tu na jina lako nitachora tatu ushani fit changu kia what you want, baby, feel it, I love what you want, kwako mimi mtoto tu na jina lako nitachora tatu ushani fit changu kia what you want, baby, feel it, I love
baby, mami, jina gani ni sawa
nikuita nani,
darling, tell me wako ikawenda.
Nitakupa dunia uitawale mama we fona bahari yuma minaelea nimejifia kwako we ukamilishe uzima wangu ukamilishe na nyumba yangu ukawe amani ya moyo wangu milele wajua kwako mimi mtoto tu na jina lako nitachora tatu ushani fit changu kia tu what you want, baby, feel it, I love you. What you want, kwako mimi mtoto tu na jina lako nitachora tatu ushani fit changu kia tu. What you want, baby, feel it,
I love you. Baby, mami, jina gani ni sawa nikwete nani, darling, tell me wako ikawenda.
Jifunga mwenyewe watose wote sitopenda uchezewe na kuthamini mimi boni yangu ina jina lako wewe majela yangu nimejifunga mwenyewe watose wote sitopenda uchezewe hey.